coldplayjams.com.
Calendar music promotion. On the job. Let's talk to her.
The back on the
side.
Yeah. Kale watempo kubaza, munina nariaza. Believing in God that one day kabalansa. But every single day is just a naza. Nakuona wambo losing a hope upalaza. I don't blame you. Kale watempo kuluisho uchushin in sale. Fofu afyo kupwishe. Fitusha kumaboko tautusha no kutusha. One day chikaturi komutima tautunsha. Aba nobe mukulabu na mashampeni. Tia uvivira chimofena makawi. Inefiwe utila fiati mwele sama kampeni. Na mano ifya kuchitandangeni. Teka nyafe wa shie mawari shila kale. Mefo ikapwa fiumu wari shiva kale. Just do your part, we wika sana bize. Ni life if ye boy.
Take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Ichalo ichichaba na mino mwifuesa emufu mamano. Take it easy. Take it easy. Kuntundini mupepi na pakwima na apangwa. Ndala wailingi fintu na apangwa. Muma kwepu haya shonongo chinangwa. Pantufyamba ukulo waipua sangwa. Bushkubu moipeka nye kuti wafyengwa. Muma la mulilanga bushu lenye. Pano peso nde fionse filengwa. Ichite mwiko tachufwai kwa ukuchengwa. Kuchifu kushinari umfuwa polu nshingwa. Winsendanga kanko ni nshingwa. Ama fibanyelo kutarina ilinga ningwa. Ubuchushi chinshingwa. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Ichalo ichichaba na mendo mwifuesa emu kumamano. Take it easy. Take it easy. Take it easy.
Protect your peace. Nechikonko fechile paya. Venge abole mwanani bamuta shakari kwisaya. Kwisaya za Palestine shina ivipa. Tika nyafe uitipa. Leko mweshi ubombe kwa kasuba takachelwa. Na kongo wakapenshita wala mwana kalewa. Life ya manone, chimo na kampelwa. Buno shibu achine nukulile safe bupelwa. Yose tukalewa, wafu hafe tulelwa. That's why bad energy these days ni malewa. Madezi ya kutala these days ni mayewa. Ale na mashisha na kuhuko munshewa. Sole kankwebe kwa chimo muni inane. Ilaifi ule mwana yaba kwa tinijane. Usungo muna nkute shibi kwa teka bale. Yose fide fya kale file kefe filale.
Take it easy. Take it easy. Take it easy, take it easy. Ichalo ichichaba na mendo mwifuesa emufu mamano. Take it easy, take it easy.
Take it easy.
Take it easy wa mune nani. What was meant to happen will happen. Just do your part. On the job.
ColdplayJams.com.
MP, the London Music Promotion.